Ukaka ne faka zomiti line. Ukaka ne siringa. Ukaka ne chemo
kwesi baka marakilo chala liwo no.
Ah chala ne ka
chora po ka chori po.
Simba sho fala pelo mbono le madoda wa mufundela triste pendens tsimosha le katleo mina ndale go bia ka tsotsi tsotsi tale xitori xa yo awa we sevitsa wa stiva kanga kana e chinja go tsala kanga kana e makafu
bona mutu ka kana e maisani maisani la liswa fakaze u ka kana e jilai u ba tsare ka mo tsene ka mo tsase ka mo pano la kana e fakaze wa misiringa a u fete twale wena man bona u ka kana e wa ma KD.
Solo, just a bunny, been a couple, just a minute, jump out the fence.